Said fresh balls in a building. I wanna $1.
They call me icon. Don't wanna see you cry. Leka ni kumenye lenkondo ya mene upitamo. Don't wanna see you sad. Let me pika nimbo kamene umvela when you lonely. Nalishi mabantu wakesa no kwesho kufyo naula. Inkama quick katana, baby inkama ve quick katana. Ni kumenyele nkondo ndiwe mukazi wa mene nikonda kulie wirangu. Baby twende chipale abakabila nka kushefe bakafwape. Come on my baby twende chipale Baby twende chipale abakabila nka kushefe bakafwape. Come on my baby twende chipale Cause you are the reason I keep on fighting. Pajani kagwa umani miaso. Don't wanna see you cry. Leka ni kumenye lenkondo ya mene upitamo. Don't wanna see you sad. Let me pika nimbo kamene umvela when you lonely. Kufyo naula inkama kuikatana baby inkama ve kuikatana
ipepo ya ndi ya kuwano vepake mfwa pagesa niche vile shika pumini mfwa
kuikatana
pachewa sana mami kete batu leka nye tebako kumkelesha tebako kumkwa
kuikatana
ipepo ya ndi ya kuwano vepake mfwa pagesa niche vile shika pumini mfwa
kuikatana
pachewa sana mami kete batu leka nye tebako
kumkelesha tebako kumkwa baby let me try na bigo Kushapa no liski. You make me feel high, Jameson whiskey. No sansa kuwa tamwaba nemiti. Everything for love, uninoba limited. Sole kambe pila palia wafayo kuwawa. I'm thinking about love, nefo chivala. Nebo mbona ya no madezi nshivawala. You make me feel comfortable na mawala. Waponesha kapondo mulavu. Shale imwena pomuli ya no makevu. Nilesa not possible ukuba devil. It's never been easy, let's up if you. Without you, weluba funga na liquid body. Kutotela lesa kumaka ya kwa pepoli. Gana luba ule njelela wena sesoli. Flavo ze shopping dino kususha tuloli.
Cause don't wanna see you cry. Leka ni kumenye lenkondo ya mene upitamo. Don't wanna see you sad. Let me pika nimbo kamene umvela when you lonely. Kufyo naula inkama kuikatana baby inkama ve kuikatana
ipepo ya ndi ya kuwano vepake mfwa pagesa niche vile shika pumini
kuikatana
pachewa sana mami kete batu leka nye tebako kumkelesha tebako
kuikatana
ipepo ya ndi ya kuwano vepake mfwa pagesa niche vile shika pumini
kuikatana
pachewa sana mami kete batu leka nye
Dinga nao shokwa Palia balete fika pwa batabwa nopwa. Let me be your pompi elove Esther. Let me be your rantunga wako testai. Naliku kwa tilako samuthini kumutima. Waliambusha kwa chimulilo chabulo kushima. Muna pa gangsta mulu imbulu ama lovey dovey. Vyalilotu wana make a be a better daddy. Umuntu muntu fe mutambe fenga high sense. Mulavu yesu beni nova pela license. Wafimbe nga vale fwaya waka poke. Washokwe nga vale fwaya waka ponte. Tetimbepe pali webo nalifika boom. Nganalika bila panomba nalichitaku. Ukwa hula malanda kanwa lavu taikos. Kwa suka feno mchishi nangu wako sosh.
Don't wanna see you cry. Leka ni kumenye lenkondo ya mene upitamo. Don't wanna see you sad. Let me pika nimbo kamene umvela when you lonely. Nalishi mabantu wakesa no kwesho kufyo naula. Inkama kuikatana baby inkama ve kuikatana
exclusive.
from ckmusicpromos.com.
Quick katana. Ah. Quick katana. Ah. Quick katana. Ah.